Kufasa mo jambe, jugal balaina jambe. Kufasa mo jambe, bochi baye khel jambe. Yalla yalla bay saton. Kuidunu forza mur jambe, bochi baye khel jambe, jugal badaina jambe, yalla yalla bay satol. Ni bal da ci fekk lu xol baram, ni bal da ci fekk lu xol baram, yalla yana yalla yalla bay sato. Yalla yana, yalla yana, yalla yalla bay sato. Yalla yana, yalla yana, yalla yalla bay sato. Wena dom yom bulyam, wena dom yom bulyam, taklam sujudo nurubayam gajayay gajah. Dom yambul yayam, dom yambul bayam, dom yambul yayam, dom yambul bayam, dugal balayna jambe, bochi baye khel jambe, yalla yalla mom baye satol. Ndax kuy dund forsa muranga, kuy dund forsa mur jambe. Am sujudo nuru bayam gachayay gajehna. Am sujudo nuru bayam. magyar.